shape unasura, umejaliwa na kama penzi tabia, nimeridhia aina haja ni kutende no sherie, aina haja ni kutese no sherie, ni kutese kwa nini sherie, ni kutende kwa nini sherie. Unavofanya mini cheke, 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 ni cheke, cheke sha. Unavofanya mini cheze, 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 mini cheze, cheze sha. You are one in a million, eh. Tena we sio chameleon, eh. You are one in a million, eh. Tena we sio chameleon, sherie. Mapenzi yetu ya wawili na ndoa kamili, tusihusishe majangili na tuwe makini, watakuja na maneno, 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 umbea wa hapa na pale, ugomvi watupe na wewe na sio sawa. Watakuja na maneno, 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 umbea wa hapa na pale, ugomvi watupe na wewe na sio sawa. Unavofanya mini cheke, 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 ni cheke, cheke sha. Unavofanya mini cheze, 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 mini cheze, cheze sha. You are one in a million, eh. Tena we sio chameleon, eh. You are one in a million, eh. Tena we sio chameleon, sherie. You are one in a million,
in a million,
eh,
in a million.
Then I was so chameleon,
so chameleon,
eh,
so chameleon.
You are one in a million,
in a million,
eh,
in a million.
Then I was so chameleon,
so chameleon,
sherie, sherie,
Mr. Raj, Daniel Seal Records. All right.